za busiro district wa Kisoro ekyatubidde n'ekizibu ky'ebbala ly'amazzi amayonjo nga alipoota zaalaze nti amazzi agakabunyisibwa ebitundu ana ku buli 10 byokka. Ebina by'obwannakyewa ebikwatiddeko Wakiso mu nteekateeka ez'amazzi bigamba nti nabyo bitendewaliddwa olw'ebbala ly'ensimbi nti bangi ku bagabi b'obuyambi abavujjiriranga emirimu gyabwe abasinga baabivaako. Bulumba Michael Kawoya mukwanaganya w'ekibiina ekiyitibwa Skills Link Network ngesira boxing abaliteeka mu Busiro North agambye nti basanze okusomozebwa kw'amaanyi nnyo mu by'ensimbi.
Kusomoza nti obuyambi buno olw'embeera nga bwe tumanyi bwegenze ekyuka, ababadde basinga otuwagira bannaffe okuva e Bulaaya bagenze bakendeeza obuyambi.